tirlim sori tirlim sor ya zam so son ton song ton tirpan won nam kwa kelele radio son ton kont vim trans world radio son wili diam ya kar samba sa wodo salmo na son nyam runda
Doramba, duna ya dare, titon yibonwa na sonsoni yam, newe na mgwama. La ya maam karisa masalmo sa watogo, na sonsoni yamba. La ton masinda mba juga, yadba biga, ro, drik, mbe masinda mba jugu. Zoram sinki la ton duna ton yo amena chonsene yamba ton wenam si ya lafi la tulilum la nimban jere yaren ki ton na chonsene yamba ton koy ga juga ya tulilum shore la jinin ton sonan gomne yamba ya rome chapitre tabo vers pc teta pc la tabo ji kongo ayeta bene mosha wenam tulilum pou comme ti ton kayé la tonro ya wenam nore servan kite Tinyonwa ikashito ne tiebo. Azizi Chris watane wenam tulilam la nebni faa santiye da bamba ya yemre. Timwe faa maaname yelu wena nkongwe wenam wawore. Duna tonda tongomane yamba tulilam yele la yelu wena soma ntutu tinishala zaagne wenam. Ayete da kande Mosa wenam tirilam pukame titon kaye. Wenam tirilam pukame bonyinga wenam tuma biga a Jeji Kris ki wanyi mong ton yel wena nyinga. Ta yel ebre se rapora jim sankarare shugur kabeye. Agwamda tirilam yele wenam wore La wen nambar kitlame, tubizem sfangre, a jiji masam yinga. La bam pama la jalam. Bon yinga, kris wamen kite, titon sandagan jane wen nam, an patron yeben jan wen nam kitame, titon kul wen nam. Yaren kite tayele, a pama la jalam. Ton pama la jalam, nyamme pama la jalam. Wenam datame tinyam kol wenam ayela kande wenam tirilama pukome titon kabeye la yela mi yasa fama na yel wena onko wenam wore la wenam barka kitame tibizem fangre a jikrisma saminga la bam pama la jala neba fama na yel wena wenam tore nintil kabeye a jigoma mate chevra ponyele Neb ni fwaan san kalafi ndeb loktul yiri. Baman bao tipa. La runa amam la nyamba. Ab gwamda tulilam. Ab gwamda mtir bas yelwena. Ab gwamda mtir jang yelwena. La yeb yelame. Wen nam. Twen kon shugri. Bam biga zi krismas myinga. Ab yelam kande yasa. Wen nam pini nyaka. Yelwena. Obinyaka biga zikrish ti yomongo yelwena nyinga. Ajeji ye mongo. Wenam biga ye mongo. Bame yi sore. Neni shalabani wenam tsuka. Bame yi koum da pika jugo te vijim dare. Ton sanje singa sebra poa. Wenam senda nongobra wa yemra Abraham. Wenam yabin chitame ye laya. Rikfo biga yemra Isaac. Nkeng moriza tanga zuguntoku. La wena mnyame ta shakame. La kande wabiela me. wẽnnaam kɩtame t'a zi-kirist yɩ moong tõnd fãa yĩnga. Noosã maong ka sek ye, rũmsã maong ka sek ye, pĩisã maong ka sek ye, lɔlsã maong ka sek ye, a Jezi-Kirist yaa moongo maam la yãmba tõnd yel-wẽnã yĩnga. Yaa woto yĩnga tõnd sã n karem n kẽng taoore a gomdame yasa tõog ning mam sẽn da gomne yãmb har pĩndã tõog-kõn ketame a Moïs. Wẽnnaam gome ne a Moïs la a kẽngame gome yikr-sebrã pʋga n yeel beene yaa woog fo ba ne fo ma tɩ fo tõe n paam yõ-wook soolem ninga zu-soabã sẽn kõt fooma a pʋga. Yaoog n kẽng taoor mosã n yeele ra ku ye, ra zu ye, ra yo ye, ra maan kaset ziri ye, ra maan sũ-kiiri ne fo yak pag ye, ra maan sũ-kiiri ne fo yaka zak ye, ra maan sũ-kiiri ne fo yak paga, ra maan sũ-kiiri ne fo yak paga wala tũm-tũmda wala a yempoka wala a norɛs. Wẽnnaam goma ne tõndo kirlem sẽn yaa to-to. Sem ning fãa mam gomne yãmb bũmb ninsã fãa ãn n tõe n tũyõ wã wẽnnaam sã n pa sake. B yẽlame fãa maana yel-wẽnã n kong wẽnnaam waoogre. Nebã kongame la daar n wa n zĩndi tɩ wẽnnaam tʋm n biiga Jezi-Kirist tɩ bãmb wa kɩ-kũumda pika zugu tɩ bãmb zɩɩma raa kũumda pika zugu tɩ bãmb zɩɩma kɩtɩ nin-sablse nin-peelse nasar-dãmba dũni zugu nebã fãa tõe n naag taaba kirist soolmã pʋga. Nebã fãa maana yel-wẽnã m zoa mam sukrame n gese yaa wẽnnaam gomda ne maam la yãmb yaa nebã fãa maana yel-wẽnã n kong wẽnnaam waoogre. Sẽn dat n wingi nin-tɩr kab ye la tõnd yaoog n tara sore wẽnnaam tuka sore sẽn yaa ne a Jezi-Kirist tɩ maam la yãmba tõnd tõe n paam arzẽna. Yaa rẽ n kɩta tɩ b yeele a paama la zaalem. Wa n kõ sugr bala, tek vɩɩmã bala, yaag f noora bala, n yeel bala, rũnã bala, mam kõ n meng yãmba, mam na n vɩɩmda ne yãmba, mam na n kẽna ne yãmba, sekame. N sɩngd daar bala yãmb lebg wẽnnaam biiga la wẽnnaam kẽnda ne yãmba, wẽnnaam vɩya ne yãmba, wẽnnaam belsda yãmba, wẽnnaam gũuda yãmba la yãmb sẽn maan bũmb ning fãa wẽnnaam na n ninga barka. Har poorẽ mam yeta yãmba 1969 zenu-la mam sẽn wa n na n kõ sugri mam da kẽngã pʋʋgẽ na n wʋb kafe mab ra gomda ne maama Zezi yelle la mam da tẽedam tɩ yaa wa bũmb sẽn yaa reem bala. La m yetta yãmba kooral kamba sẽn wa n sɩnge na n yɩɩnde ibiyonse mam, ibiyonse mam, ibiyonse mam, ibiyonse mam, Jezi jimi yonse mam, aleluya mam yinga, mam yinda yinodo. Bon yinga, warkat kongop sen yinda, boum shis mam vima, boum shis mam sura, boum tek mam sura, la warkat kongbala mam dika menga an kon Jezi. Rũnã me m zoa wẽnnaam datame tɩ yãmb dɩkẽ mensã n kõ wẽnnaam. Yãmb sã n bee tʋʋm zĩige wẽnnaam data yãmb. Yãmb sã n bee rotẽ wẽnnaam data yãmb. Yãmb sã n bee mobil pʋga wẽnnaam data yãmb. Yãmb sã n bee biru rãmb-pʋsẽ wẽnnaam data yãmb. Wẽnnaam data yãmba. Yaa rẽ n kɩt t'a yeele waoog fo ba la fo ma tɩ fo tõe n paam yõ-wook n zĩn-soolem ning pʋga wẽnnaam sẽn kõ yãmba. Yãmb sã n ka ta sik menga yãmb ka tar yõ-wook ye. Rũnã kombiis n beb n kiid yõ-koese b ka tar waoogr ye, b ka mib ba waoogr ye, b ka mib ma waoogr ye, b ka mib buud waoogr ye la wẽnnaam datame tɩ yãmb yɩ sik mens rãmba. Fãa maana yel-wẽnã n kong wẽnnaam waoogre. Nin-tɩr kab ye la yãa Jezi-Kirist sũura bala n tõe n tek yãmba. A Jezi-Kirist sũura tekame Israɛl kamba wennam yura teka Israel kama, wennam yura tarapanga, ton sanges, wennam yura samantoto, asardak la misak la benego, bugum wunga poa, wennam shigabe naba. Wennam sebra yela tondo, tirima, sara torbe wanchengto zukya, Daniel, yam wennam songa yam, la yelam ya, na, yusoba bine tondo. A Daniel kamani yelwenye, a janga ni yelwena, a chishka yelwena, a tondra yelwena, la wennam ninga la barka. Mjoramba, waiti shakwena, waiti tuwena, waiti dibene wena. Ayela kande, aji Christmas mnyinga, wena mbarka, wena mtirilima puka me. Yanji ji nchite tu wena mtirilim puka. Yanji ji nchite tu wena mpang puka. Ya wena mdaba nchite tu wena mpang puka. Nyam saya ninkasi mse, nyam saya bum ninkwa, bangea, ti wena mbarka watame la ratam tirege. Bam wiliga, bam bap tirilam. La bam sandage, ndere, apama wena mbarka. Mjaramba, rege wena mtirilama, ndere wena mbarka. Rege wena mtirilama, ndere wena mbarka. Jazia, agomna netondo, wena msebra poa, jinshwishon, Uwinigu tondo, wennam dab, shinya toto. Shukiri ya bumwenga. Yelwena ya bumwenga. Yelwena samda neda. Yabwen wanchite. Ti Israel damba, jangne wennam, ya kongra, ya yelwena. Ya yelwena nchite, jangne wennam. La wennam dat tamenti mam la yamba, kolere wennam, wala yindari yam sungu mam, ngomne yamba, tu wennam yela moisa, waruka unkolor mam, nyam me kolere wennam. Nyam sumbe jaksa pusa, nyam sumbe tuma zinga, kolere wennam, nde wennam barka. A gom de jinsuisro, ne mam la yamba, nin char santuron yututu. Aye la kande, Rome shebra poka yela me, niba fama na yelu wena, nko wena mwore. La Jesus Christmas minga, wena mbaraka puka me. A Jesus Christmas minga, wena mtirilima puka me. A Jesus Christmas minga, wena mdaba pirida me. La runa, la beoro, la rayita, wena mchetunwe da kungu yele ya, waima mnenge. Wena mneba kinga me, ni wena kwamba, Israel kama, Kinga me, ntuwe nam, ndiewe nam barka. Ton me rata me, ntuwe nam. Tuwe nam, ndiewe nam barka. Wina ningi jutu barka. Pusi zakramba, la ibangta ziya sore, la shida la vim, sentwe ti yam yiyen wena poka. Biwa ziji nenge, wena kodi indare, a ziji masam yinga. Amen.
Nyam kelega tirlum so, sin yazam so ninga, sin wiligid nyam bim kwaera. Nyam santa sokre, gozi ton a Trans World Radio, 06, boîte postale, Kousseyibou, la pauvre la piste en la yembe, Abidjan, 06, Côte d'Ivoire. Mouna ni nyam baraka, nyam sen kelega, a wana kondindari.